Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, or online at KFAI.org. Well, so am I. Yeah, me too.
Shouldn't everybody?
Sangha, Gala.
fearful, get the 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 fearful, saborani namaga ditae namatiro disagarani
jabamburi bure saborani namaga ditae namatiro disagarani
ye babia dinola warabba biya dinuti bakka kenya tu bakana kanze nu fitemiti adagize yatinam pedali yatinam pedali yatinam pedali yatinam pedali adagize yatinam pedali
Yatina,
Rakata funda kufan fama pule fana rakata tokko gamasi sama tokko gamana ma akatama enyu tukara na vera fama na ma di ro fama na ma bukki samale di ro itto na figo de
sayo sayo
kancharu na minyata kupulu gozango de
sayo sayo
e sayo sayo
Sayo
gada amelba
Sayo sayo
Kapisi gada pa ke
kupa Sayo
sayo Waltaina gane pa
Sayo sayo
Gata vida vo da vo da vida vo da vo da vida vo da vo da vo da vida vo da vida vo da vida da vo da vida vo da vida vo da vida Njobambure saborani namaga ditae namatiro disagarani
jabamburi bure saborani namaga ditae namatiro disagarani
jabamburi bure saborani namaga ditae namatiro disagarani
jabamburi bure saborani namaga ditae namatiro disagarani
adagize yatinam tejali yatinam tejali yatinam tejali yatinam tejali adagize Yatinam tiyali Tukumare Ganja tujarri
Nandigare Utolibarri
Nandipare Utolibarri
Nasarmare Utolibarri
Kenya walta udide dida Waltan kolasa Bi walta fasa mali finjire om sagurasa walkala fatte devam furatu mali tokkama ninam kolottu datti saviya orum tichako timsi tokkama kalma turakko yai saviya vaate hidatte yai saviya angurra korte devanam mattu kampu pakkake devi sigada Chipiyake
Amole you ahoma
ama ho let you ahoma
ama ho let you ahoma
ama ho let you ahoma
ola kesa ngapadubaya
ama ho let you ahoma
lo wongesa ngapachomaya
ama ho let you ahoma
warikesa funangobaya
ama ho let you ahoma
nulededa kunogaleya
ama ho let you ahoma
martibora irezukaya
ama ho let you ahoma
kututbora kulodukaya
ama ho let you ahoma
El mesifu jade kutaya
Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma
Amati, 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 amati Wagiro be bishakala kise Bishanchi na madasi lakise Haka karun ilkana desite Ilkambora tambomba lesite
Amurani diyesi fudani Uyafuta dadasi mudani Taguntu tadufeti puputa Waloye diyo waloye Rikamuri diye akakaro Makabora gutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Boram bashanana,
dikam bashanana,
gudam bashanana,
olam bashanana,
kurma bashanana,
dalam bashanana,
kabata chafara,
zilti dan dambala, solfana nakana, yonam ni abashi, milisha dawala,
bashanana, bashanana,
bashanana,
bashanana.
Rujan Yoma Gelele Esba
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Kurupe Nga Arifate
Gelele Fudi Godola
Badala Nyana Shawe
Gelele Fudi Godola
Yobuza Kona Tolte
Gelele Fudi Godola
Gajadi Volki Gurba
Gelele Fudi Godola
Nukero Gurabane
Gelele Fudi Godola
Ediro Iragala
Gelele Fudi Godola
Tadabi Farsi Farra
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola
Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola Gelele Fudi Godola
Go for a filate, Superun undergar Samarate, Omagaya Chida Denubines, Mira Mita Dishakeno Alas, Kikobego for a filate, Superun undergar Samarate, Omagaya Chida Denubines, Mira Mita Dishakeno Alas.
Martibora irezukaya
Amahole tiyo ahoma
Kututbora kulodukaya
Amahole tiyo ahoma
El mesifu jade kutaya
Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma Amahole tiyo ahoma
Amati, 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 amati Wagiro be bishaka lakise Bishanchi na madasi lakise Haka karun ilkana desite Ilkambora tambomba lesite
Amurani diyesi fudani Uyafuta dadasi mudani Taguntu tadufeti puputa Waloye diyo waloye Rikamuri diye akakaro Makabora gutole makaro
Amatiye, 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 amatiye Amatiye, 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 amatiye
Hey, Bajana!
Yeah.
Bashanana,
Boram Bashanana,
Bashanana,
Dikam Bashanana,
Bashanana,
Gudam Bashanana,
Bashanana,
Olam Bashanana,
Bashanana,
Kurma Bashanana,
Bashanana,
Dalam Bashanana,
Bashanana,
Tabata Chafara,
Bashanana,
Zilti Dandambala,
Bashanana,
Zolfanana Kana,
Bashanana,
Yunam Nira Bashi,
Bashanana,
Milisha Dawala,
Bashanana,
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 Bashanana.
Rijal Yuma, Gelele Esbe.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola.
Kurupenga Rifate.
Gelele Fudi Godola.
Badala Nyana Shawe.
Gelele Fudi Godola.
Yobuza Kona Tolte.
Gelele Fudi Godola.
Gajadi Volki Gurba.
Gelele Fudi Godola.
Nukero Gurabane.
Gelele Fudi Godola.
Ediro Liragala.
Gelele Fudi Godola.
Dadabi Farsi Farra.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola.
Gelele Fudi Godola. Gelele Fudi Godola. Gelele Fudi Godola. Gelele Fudi Godola. Gelele Fudi Godola. Gelele Fudi Godola.
Go for a filate, Superunande Garsamarate, Omagaya Chita de Rubines, Mira Mita Dishakeno Alas, Ecobego for a filate, Superunande Garsamarate, Omagaya Chita de Rubines, Mira Mita Dishakeno Alas.
I'm a stubborn.
Kenya kuni sembertu media sambata asiti studio ra ega kopi toko kopesa kopi kana harasi kani kopesuana tafarida harra imamata America hara fi di pani Ethiopia rangau Marianna damoni nufilpilu barbade yada kenechu barbadani okin gafi kaltani si nufilpila kuno ja kudalama sadi afurtami toko Dua sagali saditama ga kuni studio Kenya Minneapolis targamura asi Riverside irati kanafi kota namoni yade kapteni sasi studio ruftani Maria Chuni dandesu rakoninjeru yaro barbataniti namni toko bilbilajara hello.
Hello, this is Chanel calling from American Red Cross Blood Service.
Hello. di fama nama prati ga namoni yada kaptani se asrati yada sachu dendesu sembertu gargara sininjena kuno kanani query kana yo asis kangotani indarpa asrasi agadende sanika agumna kesani karshishani sata o karshi kudani sata o agakaptani nu gargara sininjena kuni gargarsa fi terkamamiti garu citizeni magari tau ke sanifi akasmasi wal gargaru na ke satuada amerikati la mia amerika wan wal gargara nifi yo nu gargarta na ka la mia amerika gargarta niti kana namoni chala kojatani kangotani ra ga kuma bektani simbertu guya guya nu chenna kafalti to komalei devine malifi ummani kenya ode fanno akarkat wan barbanu fi wan bra otontai ummani kenya yero kamiyu ode fanno kolkolawa ode fanno madalawa akarkat wan barbanu fi sanati dabalatani kuya tokwasi radio anis kasuma sikara simbertu tinin dabarsena korra kanan studio galani ka kasto jachu ilala wan ke wani devotioni kamno fechun radio kuni akachufamu him barbanu radio kuni radio duri jalqabe ogadik dami lama jalqabe hojjechatu reda ataw male oga sadin dura yeronani furaddu namni ratto jatamu dabameti namni tokoju namni feridan ka radio kana ojjatu dabame nanno ji asaditi ferga turemboda radio kuni ani fur e ke o itgafatamu mafurate chura kuno agama oga sadio lojja tenjera radio kanas torban torbani nas targamuni chura kana kangon jalala umata kenya wankabnuf jalala ada kenya afan kenya wankabnuf kana fi sini sagadende sani hamma tokoyonu gargarta namma tokoyon wajinin abattani nutis ala onnanna ala hojjen umata kenya fi ada umata kenya dunyatti arkisisna ada umata kenya afan umata kenya afan kenya afan adunya takabaramu gona kanafiga nugargara sininjena kuno asra support simbertu media skangorato ojjada kanuma jenne gara yada kasne kasne tidemna yada kasne ga durandurse wan arifachisa ma wani TPS jechuni temporary protection status ira yokin mo egumsa yarod af kennamu jechuni dendama temporary status inkuni piji tokko rakko yokabatte kesatu walwaranse balan wangaragara yo achjerate ummani biyesani yo biyabratte bakatani kesatu akka amerika kanatti namonni bakatani yo jratani namonni kuni oto gafi tokko kabate yokin wan tokko yu ingafatamini eyama hojiti fi iyatu eyama hoji sanafi yo yatane yamni oji sunin kenama fi yero gababa kesatti yamni oji kename fi oji barbaden hojjechu dendawa azjirachu da mirge qabwechu hala kanani yero murasafi suni yero nduma yero murasafi amerika tibakatani amerika kesajirachu tontait yero murasaf kanakan goran hala kanani ga disambari kumala mafi digdami lama kani Joe Biden kana gore yero sanetti ji akura saddeti fikani amerikani lamile Ethiopia tif kennite ji akura saddeje chuno gato kofi ji ajaje chura ha yero sanif kennite achi border temporary status yero lama faf erate wal magalette ga ji akura sodomi ja jechuni wagasa difi kennite amma motuman Trump kasi acim kana wanta e mal gona kanjaru kana wan namondi kana rajartani yokini mo kana furattani mal gona leori ke sawajinin mariachum barbacha sara leori ke sawajinin leori yo Mariattani, Leris Barbadu, Kabdu, Leri, Warring, Kamne Fakenya, Minnesota, Human Rights, Gafachun, Dendesu, Akasumasi, University of Minnesota, is one is in Gargarum Fakatu, University of Minnesota, Lokinilik and Jeram Kaba, Lokinilik in Suni, one. Tokotoko kan ni singar garu jerachu mala yokin rifari singochu denda federal pon bono legal warijada manis sadar ka federal tinjeru ega namota kanarati beppe kan gafachu ni dende su kanarati kanafi leri namota kenyata anisi gafattani namoni kuni kararre simbosu dendau kan kana gafa gotani fakenya akaserati asylami o apply gochu barbadani asylami o to ogatokko Ogato kwasterate o yo asterata no gato ngutini asylum apply ko chukap ogato America ke so gato call jerata ni jennani yo TPS jerata mali fa asylum yakka apply ngodini mirkane su kapdio kingal su kapdu amansi su kapdu mana murti tuani sinesani mana murti yo kinimo even immigration lawyer yo tae immigration lawyer sani yo amansi su kapdu malif kana kagota ni jechuda kanafi yo ega yero baye bija kana yo ruftani yo namagari namabektan tae asylum apply go to asylum kuma ruftanin even temporary ra asylum ya apply ko tani singar karu asylum ya apply ko tani nan kezi cha ek chura biyetti namalle warana kes jerti country profile wanti jada mujra country profile is anerati human rights report in america malle biyettin halagari ke sakanjere di tamarga nama kajru rakongara gara kajru da hata male gara tokoni ka decision in kuni isarati samata ko dibain kabu je chumiti asylum is an grant ko chudafi kunoti temporary ni kaera biji nagata te jeda motumana kasjere murte se jara hata male asylum in individuali da kabiyati miti asylum in individuali da gafa jennu fakkenya namni tokko tokko bala siyasatin fakkenya siyasa garagara da pile garagara de garajare galfate sanafi isarratti lalama amantirratti kanila lamujra wanto ta garagara wanti e fanno che sagal chawan jerufi isani sansuni amalle chala futa margatu kanafi asylumi yotanna tarka torbata marka sadetta manuma grant goru ata male asette swanteni sinittimu asylumi gafa apply gotani okin asylumi kesan halen chimsachu kabdu malif worri asylum jeji taani kanadura worri asylum jaji tani yokin abbas era asylum tani mudamani executive branch yokin administration yechun bulchinsa trump jalastau bulchinsa presidenti jala yokin executive branch jalastani professionally turani bayazin kabani namni kuni rakko kasi kabamo in kabu kanjerusan qofa kanilala ni da amma garu namota kasi baye ojirari ani jiru namni baye oji kasi renjeru kanafi kan Trump yokin bulchinsi Trump nama barbadu san qofarratti kan teffatani bulchinsi Trump nama barbadu kan jeru suni akkama jedan kanatti asseti tau dandesu America ke sagafa jirtani America da bu'abu su dandesu da fakkenya foji professional ta yojachu barachu businessi banu yojachu of dandesani nama pratifis faida che nu la mille America ti è chuda narsita e cambarsisata e cani del terrorreggio kamal one professional one asseti da valuai namo jachudan da ujaraniru sana sana argisi su kapdue kai kanafi yo fakenya fi namonni akasi yo faida gara gara nargatuta e fakenya fi EBT favorattiota e snap kanjaramu infurattiota e sani sani tor abdanir ragarida malif public bardani kanjaramu ummata america ratti irkatata tanjarani wayadani asylami kesan ratti impacti kavachu denda kanakasi kanakasi tor abdani garida unde chala kani lawyer miti immigration lawyer miti agambe kuni aga natte mulate ni kani sinitti majru ke sattu namota walbekta wajjinin lawyer ke sa wajjinin maria ta warri green card rejertani swan makasiti wantichi gara garuman kanjeru green card in already green card da wante salalani o lalani le yo sana jerate sana istani oto hoji ke san retto jattani gari da oggi io ho gettani canisani sinergaccio dendan ero lammumati demtani ero lammitatani da io ho gino gettuta e sono racconcapo cane erga gennembo da amma gara imma casnetti demna gettu danimmo nuega bexessa vai sinnaghe da gessisne debita
Mine Minnesota Murin Sani Gajata Mishani Olte, Health Partners Minnesota Senior Health Options are Gajofulaga go to Dandaum. Caro Reconis de Gasadumfa, Uzayala, Kurchaja Jogus for Yatin Kenemofi, Yalelkani, Akasmas, Faida Dabratai Dokan of Kisata Matuda. If non Halagumsakaba Chudalet, healthpartners.com/oneplan Ratnia Gama. Health Partners Caro of Aya, Medicare Fee, Seganta Medicaid, Karkars of Aya Minnesota Laman, Walin Waligalte Omudan. Faida one second talila mani can in Galmani can yes to da. Galmin Health Partners Kunis arms contrata that can undoubta a.
Support for KFEI comes in part from the Cedar Cultural Center, presenting Sun Lux, Wednesday, September 2nd. Sun Lux strives to question assumptions about how music is made and construct their own from a molecular level, cultivating a musical language rooted in curiosity and balancing opposites. Their music is a genre melting pot of jazz and rock essentials with electronics, alternative, and classical elements, blended to create an engaging listener experience. More information about Sun Lux is available at thecedar.org.
Ifama di ba malia kakabu kani ga serrete nutagarsi suda kane kesati namoni tokotoko wari really noir sanjuru namoni tokotoko duguma nama jachun matasaniti namota yaden kamne durse wani TPSC kana gafa darbu lamile kenya TPSC rejeraniti namoni kosu barbadan wari degertoni belsigidna really shame on you dugadu pachuraf lammi ofiti inkosani namni biye jalatu lammi gutu wajjinin jalata namni rakko kabu jira namni bilsigina de garu jira namni bilsigina de garu jira suni rakko miti nama yo biye ofi jalata numato ofi jalata rankena jiru wajjinin jalatu kanafi jo baideni bilsigina kenya balale facchu dabjere rosanu ju tpsc kenne ama bager rakasi gamne ra galu kabu Trump, are you kaba worry jeranger? Really shame on you. Wanakasi goramu sin kabu. Wanakasi tau sin kabu. Iba gudda kaba wante suni. Durse namoni biyakana yo ari amani biyatigalu. Biyatigafa galani nama wanjaratani barbadu. Wanjaratani wan barbadani fi hoji barbadu biyat. Bardani tau akani. Yo biyya kana jiraatani biyya kana biyya sanirra biyya kana hojiin jira. Hojii hojjechuu danda'u biyya kana. Yo hojii asii hojjetanii lammiilee isaanii yookiin firoottan isaanii biyya jiran gargaaruu danda'u. Yoo gargaaranii gargaarsi sunii faayidaa guddaa qaba biyya sanitti jechuudha. Maaliif atleast namni sunii nyaate waan bulu oo ayyaanuma fillee waa'uma qarshii wayii yoo 10,000-20,000 itti erganii inni sunii faayidaa guddaa qaba achitti. Maaliif waan ittiin waabitatan qabu rakkoo isaanii furachuu danda'u maal gochuu danda'u kanaafi faayidaa guddaa qaba. Kanaaf namoota lammii keenya asii akka ari'amu gochuuni yookiin yoo ari'aman jedhanii gammaduuni. Kuni sickness dhukkuba sammuuti malee kuni dhugumaa deeggaruu dhaaba tokko yookiin eebbifamuu deeggaruu siyaasaa yookiin Abiyyi maalii miti. Hundumaafiyyuu even biyyattii irratti Abiyyi dabalatee maal fidaa foreign poolisiin haaraan kuni jechuudha. Duraan dursee Ameerikaan amma kan jechaa jirtu Ameerikaan faristiidha. Keessattuyyuu kan foreign poolisiin Tiraamp Ameerikaan faristiidha. Kanaafi you are secondary jechuudha addunyaadhaaf nuti Ameerikaadhaaf cinqabna. Ameerikaa dhimma Ameerikaa qabna malee dhimma uummata biraa hin qabnu. So foreign poolisiin keenya Ameerikaan faristiidha. Beezikaalii Ameerikaan faristii jedhanii malee Tiraamp egaa ofiisaatii waan beekamu yookiin addunyaa irratti piis diil meekarii ta'ee laalamu waan barbaaduu fi baay'inaan warri keessa jiranii dhiibbaa guddaa gochaa turanii baay'inaan ala irratti xiyyeeffatte raasha irratti xiyyeeffatte biyyoota torban araarse jira kan irratti xiyyeeffatte maali jechuun dhiibban irra jira. Kanaafi Ameerikaa firstiin dhaqeetii maal fidaa biyyi biraa sekendariidha yookiin nuni ilaallatu wanti fe'aa waraanni jiru haa ta'u beelli haa ta'u rakkoon garagaraa haa ta'u nuti nuni ilaallatu kan keenya aga Ameerikaa biran keenya aga Ameerikaa hin tuqne aga lammiilee Ameerikaa affeekt hin goonetti maaluu dhibeedha. Lammaffaa gargaarsi dhaabbateeti jira. Gargaarsi walumaa galatti duraan gargaarsa garagaraatu ture. Gargaarsi foreign direct budgetiin jira ture. Mootummaadhaaf gargaarsi kennamu jechuudha. Ittaanee gargaarsi mootummaadhaan ala kan kennamu jira. Fakkeenyaaf assistant jedhamee jechuudha. Isarratti Ameerikaan hunda caala biyyoota kamii caala dachaan kennitii ture Ameerikaan. Kana keessatti seektariin ishiin gargaaraa turte, barumsa gargaaraa turte, heelzii gargaaraa turte, gara fayyaatiin agirikaalcharii gargaaraa turte, wantoota baay'ee seektara baay'ee gargaaraa turte. Warri yaadattu ta'ee USAID gara pirogiraamii USAID-tiin iskuula meeqatu gargaaramee, hospitaala meeqatu gargaaramee, seektara qonnaa meeqatu gargaaramee. Isaan kun hundi amma dhaabbataniiti kan isaan jiran. Dhaabbatanii jiru jechuun mootummaan Abiyyi mataa isaatiin rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Mootummaan Abiyyis harki hidhamee jira jechuudha. Biyya sana keessatti 30% bajeta gaafa baasan 40% hin ga'a. Haga parsantii 40% bajanni yoo ba'u biyya alaatii gargaarsa ni argannaa jedhanii bajeta baasu. Bajetni sun amma hin jiru. Kanaafi guutumaan guututti sin dhaabna hin jenne. Guutumaan guututti sin kenninas hin jenne. Kanaafi bajeta irratti even pilaan gochuu irratti rakkachaati kan isaan jiran. Kana akka kontiraatatti kan isaanii laalanis kontiraata bajeta ooma kennan illee aga ammaa wanti isaan ni kennina jedhanis hin jiru hin dhorkanna jedhanis hin jiru. Haa ta'u malee akka kontiraatatti kan inni laalamu kondishinaalitii qabaa yeroo barbaadanitti kennuu yeroo barbaadanitti dhaabuu deebi'ee. Inni guddaan kan isaanii irratti xiyyeeffatan amma kennuufis kennuu baachuudhaafis kan duraanii mirga namaa fa'aa ilaalu. dhiittaan mirga namaa yoo jiraate olaantummaan seeraa hin jiru yoo ta'e wantoota dimokiraasii ijaaruun hin jiru yoo ta'e wantoota akkasiisan irratti kuni it is a western value waggaa dhibbaa arfaan darbeef kan ijaaramaa dhufeedha. Akka jedhamutti egaa waggaa dhibbaa arfaan darban kana waan warra westii jedhamu kana the western wanta olaanaa godheedha. Dinagdeedhaan olaanaa ta'anii barumsaan olaanaa ta'anii karaa siyaasaan haalli jireenyaa laayif istaayilii sun hundi isaan olaanaa godhe. Haa ta'u malee broader yoo bal'isnee ilaallee jenne wanta kanaa sana gochuunii isaaniif humna ta'eeti humna gaafa horatanii humna sana waan fakkeenyaaf warshaa qabu warshaa gurguddaa qabu warshaa isaaniitii fi riisoorsii barbaadu riisoorsii waan barbaadanii fi raw maateriyaalii barbaaduudhaa fi Afrikaa deemanii Afrikaa kolonaayiz godhanii raw maateriyaalii gara biyya isaaniitti fe'anii biyya isaaniitti proses godhanii industirii isaaniitti hojjetanii achiin booda export godhu gabaan jiraa gabaa Afrikaatti geessu Afrikaatti gurguru raw maateriyaalii Afrikaa fudhatanii isuma process godhanii deebisanitti gurguru global orderiin akkasitti ture. Global orderii kana kan cabse tokko egaa kompetiishinii waliiti waraana addunyaa lammaffaa booda cabe waraana santu cabse waraanni suni gaafa cabsee jedhu waraanni suni waraana saniin victorious emerging economy kan ta'ani Ameerikaa fi Raashiyaadha keessattuu Ameerikaadha. Ameerikaan bara 1960 keessa 25% of world manufacturing Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa ture. Ameerikaa keessa yeroon sun keessattuu 1960 kan jedhaman akka generationitti the boomers. Warri jedhaman suni yeroo sana Ameerikaa keessatti namni tokko hojii mootummaa hojjechuun yookiin hojii tokko hojjechuun middle class ta'uu danda'a dureessa ta'uu danda'a hojii tokko hojjechuun jechuudha. It was the most good time seenaa Ameerikaa keessatti. Manni Ameerikaa prosperous kan ta'e sana booda Raashiyaan. Gara ispeesii deemuun maalii gochuun teknoolojii isaanii misaayiliin isaanii ispees ekspilaareeshiniin isaanii gaafa guddatu inni Ameerikaan immoo duubatti hafuun ishee akka malee aarsee so Raashiyaa adabuun barbaachisaadha jedhanii Raashiyaa adabuudhaaf jecha Chaayinaan Raashiyaa wajjiniin turte Chaayinaan iyyattii turte Chaayinaa keessa yoo xinnaate maa'oon nama miliyoona 50 ol beelan fixeeraa gargaarsan barbaadu jedhee jira rakkoo baay'ee jira Chaayinaa keessaa maa'oon erga du'een booda Henry Kissinger erganii Henry Kissinger Chaayinaa Raashiyaa harkaa baasee Ameerikaatti hirkisee achi miksiid ikoonoomii gaggeessaa jedheenii kaampaaniin Ameerikaa kan duraanii biyya kanatti hojjetaadha sa'aatitti 10-12 kaffalanii Chaayinaa deemanii sa'aatitti dolaara 1 kaffaluu jalqaban suni kaampaanii Ameerikaatii fi chiip leebarii waan argataniif gara Chaayinaatti tiraansifar godhanii Chaayinaan sana keessa advaanteejii argatte Chaayinaan tokko manufaakcharingiin bal'inaan itti dufee dinagdeen Chaayinaa fooyya'uu jalqabe Chaayinaan guddatte Chaayinaan harkaa baate amma Chaayinaan uncontrollable taateerti. Kan nama ajaa'ibu sodaan kuni kan dhufe dinagdeen Ameerikaa waan gaddeemaa jiruuf yeroo 2050 Chaayinaan dinagdeen Chaayinaa dinagdee Ameerikaa ni caala amma peesiitti guddachaa jiranii bara 2018 dinagdeen GDP'n Chaayinaa naannoo tiriliyoona 12 wayiiti kan Ameerikaa immoo tiriliyoona 24.5 akkas wayiiti so dabiliidha almost dabilii ture kan yeroo sanii kan Chaayinaa dinagdee Chaayinaa jechuudha. Amma bara kana 2025 kan Ameerikaa tiriliyoonii 30 gaafa galu tiriliyoonii maybe jahan yokin shantuka afurin yo dabalu trilieni shantuka afurin no dabalu kan china mo triliena tigdama taera triliena saddetin dabalechun dacha di nagde america dabalechuna waga shankesa waga torba kesa kana jachuni di nagdenni china kamale guddechara biyonni kunis guddechajira aka indian baye guddechajirti brazil baye guddechajirti kuni sheggochara kana fi kana wan yadanif nuti dursa yo biyota kana gargar renwar ka ba wan jadanif gargar sit abatera helzer ratte rakko gudda kuni helzer ratte baye rakko fida gargarsi already security wajini walka batera fa kenya fama ethiopia particularly ga fala lejedne hunde cala kan ethiopia rakisu trump jechun trump bilbilese imbeku ethiopian mali rejerti ojenne barbachisu man ethiopia war value nu ken strategic value war nu qaban qofarati tefanna jadadama isan so core interesting in yarati tefanaidan so we should be selective edan core interesting in yarame malida resource kabachuda biya resource kabdu in kabachu congo kanisan kadatani sinarar sinajadan congo resource adda kabdu ethiopia ammat resource adda in kabdu so american agasuma wan barbadu finjeru lamafa Ethiopia biyota bra kanisan barbadani military base daf military base mo kanisan barbadan fa Kenya fi biyota baka potentially rakonjira challenge nukunama jeranida ka biyota araba kanama kanawajini warra si accessi kabanida so isani san kanarat tintiefat Ethiopian karakanani Ethiopian kan gargaru okin core interestike nyawajini nidem tijerani otontait yo Ethiopian Somali wajini okin Eritrea wajini warante Kiosisi nanno sanitu mamu denda, red sin, okin nanno suni, kiosisi ke sagalu denda, kanaf Ethiopia abu kapna. Abiji oto wanfetae warane Eritrea okin Somalia rati banun kabu, kanjanun wajinde majaru. Kanafi bar kara kananis kara military strategy tim barbachisumit. The only thing Ethiopian advantage to kokanishin kabdu abiji kanitim fayedamin, lamafa bara abiji kanchala midajru diplomasida. Ethiopian duran biyota Afrika ke sati agamumma gudda kabdi. Aga akasumas gurracho tabiya gara gara ke sati furatama gudda kabdi ture. Amma ette bara abiji Brixi ke sagalte erti. Brixi ke sagafa galtu Trump yukin Antonio Nero darbe Marco Rubio dice ciucote di fama Marco Rubio i fatti timera abigit wanno ti deggar hindeggartu wanno tin deggar hindeggartan sana ta policy Trump scanada yo multilata fakenya UN ke satti yo harka bastani BRICS in billion BRICS walin avanna jarani China fi America ni chun no China fi Russian billion BRICS policy wal fakkatu kabna kanafi America wanto koete nu finta utana in mormina jaran ama wana kasin jiru jare jarabi yo nuti wankuni hinta wo jare America ni Isini sinta ujachu kabdu, nuwajji narka basu kabdu ujara nijaru. Kanafi BRICS ke sasa kaban wibba rati gochu tijaru, BRICS naka buwak abesantane gochu tijaru. Kanafi sanarati baye ibba rangajaru, debye unta chala kan dinagde biyati sana mita jaru fi rakko guddani tadema jaru of denda jaru.
Damsan kabani oromo tamara kamba kan iha barbada wal bara gabun marra bawu kapsa u firira gabrummaa irraa bahuuf qabsoodhaaf hiriira.
Gracias.